waɗanange filla dow no alkawal allah hebbiri dow ibrahima. ɓawo duuɓi ɗuɗɗi de allah haɓɓani ibrahima alkawal no hokkanmo suka, allah barkiɗinimo, hokkimo jamu, hokkimo gollotoɓe, hokkimo jawdi. en ibrahima wodi duuɓi hewre, o woda suka go. ɗon allah holtanimo de ladde mawne, wakkati ibrahima ɗon joɗi takko suudu mum leleggal, wakkati nange wuli no ɓanti yeeso makko ko yi worɓe tato e dari yeeso makko, goto maɓɓe allah, ɗiɗo malaikaɓe. nden ibrahima ummi e jawal, o jaɓɓiɓe, waɗaniɓe ñanduji belɗi belɗi, ɓe ñaami fa ɓe kaari no ɓe gayni. nden allah ƴami ibrahima wi, toye debbo ma? Ibrahima tonti wi, wona suudu. nden allah wi, mawri fa ko handen ni, mi wittan mita debbo ma e man bi ɓiɗɗo gorko. nde Saratu nan dammugal, o nani batowo ko bati, o wi, o jali, o wi mi naywi gorko am bo naywi, al ada rewɓe bo heñori am, kadi mi wawa mi rima suka kade. nden ko allah wi'i, no waɗi ibrahima ko debbo ma Saratu o jali, nden ko huli. nden allah wi, wala ko salorto bawɗe muɗum. nden ko Saratu wi jalay, allah wi a jalɗo. nde wakkati kisaike allah tawino hebbi, allah suitori Saratu, o heɓi reedu, o rimi ɓiɗɗo gorko ibrahima, hokkimo inne Isiyaku. no waɗi balɗe jeetati ibrahima junnimo fonde wolle ne allah winomo. nden Saratu wi, allah hokkiyan jaleɗe. ɗum haala dari ka ƴuwi diga haala.